zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe, mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe, ila siku ni mawazo, mateso na vikwazo, mie kolo sina wazo, ila tu kujipa moyo ni kwako Mola. Vikwazo, mateso na mawazo, mie kolo sina wazo, ila tu kujipa moyo ni kwako Mola. Ahai, ai, ai, ai. Mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe, mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe. Kila kuchao nyumbani siye twakosa mlo, kila kuchao geto si twapigwa na kuhando, kila kuchao shuleni twakosa tani karo, oh, oh, yeah. Kila kuchao mushanga mbona tunapitia, kila kuchao mushanga mbona tunateseka, kila kuchao mukesha tu chini na maombi. Mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe, mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuitania wewe.
Binadamu maishani wengi niliwategemea, sikufahamu nikajipata mbele sijaendelea. Sasa ninajua imani yangu naiweka kwako. Sasa ninajua imani yangu naiweka kwako.
Mashida zimezidi nyumbani, aha, mashida zimezidi geto, aha, mashida zimezidi shuleni, ndio maana tunakuwa